وركما أنت أنا واحد كمدر رجل زارة سكوت موريسون وكولا أحسن قرشها دولدة فيكتوريا أي كوقفي فينا يسوى حاني بعضها كوادنا كورونا فيروس indiana waxa ay ka hormartay brazil iyadoo halkaasii ku noqotay dalka labaad oo ugu cases-ka badan markay noqoto covid-19 ka Ra'iisul Wasaare Scott Morrison ayaa walaac ka muujiyay qorshaha dowladda gobolka Victoria ay ku qafiifinayso xannibaadaha coronavirus iyadoo dowladdu ay sheegtay inay rajaynayso in hanaanka shalay ay dowladda Victoria sii daysay uu yahay mid loogu talagalay hadba xaaladda ugu daran marka ay timaado. Premier Daniel Andrews ayaa shalay ku dhawaaqay in heerka afraad ee xannibaadaha ee magaalada Melbourne saaran ay sii socon doonto laba asbuuc oo kale iyadoo shuruucda qaarkeed la beddelayo marka la gaaro 28 bisha September sida in saacadaha bandowga la yareeyo sidoo kalena dib loo furo xarumaha caruurta lagu xanaaneeyo laakiin dukaamada iyo makhaayadaha intooda badan ayaan dib loo furi doonin ilaa laga gaarayo dhammaadka bisha October iyadoo weliba ku xiran hadba inta kaysasku ay noqdaan iyadoo la doonayo inay shan ka hoos maraan caabuqa maalin walba marka celcelis ahaan la eego labadii asbuuc ee u dambeysay. Mr. Morrison ayaa dhaliilay istaraatiijiyadda gobolka Victoria isaga oo sheegay in xannibaaduhu aysan macnahoodu ahayn in guulo laga gaaray wax ka qabashada COVID-19.
Under the thresholds that have been set in that plan, Sydney would be under curfew now. Sydney doesn't need to be under.
Heerkan hadda loo soo dejiyay qorshayaasha dawladdu ay dhigatay. Sydney hadii mid la mid ah la gelin lahaa waxay ku jiri lahaayeen ayuu yiri bandow. Sydney uma baahna hadda inay bandow gasho sababtoo ah waxay awood u leeyihiin ayuu yiri inay dabagal ku sameeyaan goobaha xanuunku uu ka dilaacay. Waana sababtaas tan ay lagama maarmaanka u tahay in laga shaqeeyo sidii loo dhisi lahaa awood dabagal ah oo gobolka Victoria lagu sameeyo si loo gaaro heer awood u siinaya dowladda inay hore u socoto. Daniel Andrews ayaa se diiday dhaliishaas loo soo jeediyey isagoo sheegay in heerka dabagalka ama awoodda dabagalka ee gobolka ay tahay mid aad u xoog badan isagoo intaa ku daray inaysan wax faa'iida ku jirin in Victoria loo barbardhigo gobolka New South Wales.
They haven't had the community transmission that we've had and that's not a point of pride, it's just a fact. So we are different and you've got to have settings.
Gobolka New South Wales xanuunku bulsho ahaan aad uguma fidin ayuu yiri. Mana aha wax hadda ay ku faani karaan ee waa xaqiiq jirta. Anagu waa ka duwanahay ayuu yiri. Marka ka duwanaanshahaas waa inaan go'aan ku gaarnaa ayuu yiri. Haddii kale ma aha istaraatiijiyad ee waa qorshe uun rajo uun ah. Mana doonayna rajo been ayuu yiri. Waxaanu doonaynaa nambaradaasu ama tirada kaysasku inay hoos u dhacaan. Victoria ayaa diiwaan gelisay 14 kays oo cusub oo COVID-19 ah, iyadoo 9 qofna xanuunka ay u geeriyoodeen. Waa markii ugu horreysay laga soo bilaabo bishii Juun oo tirada caabuqyada cusub ee maalinlaha ay ka hoos mareen 10. Queensland waxa ay diiwaan gelisay 2 kays oo cusub oo COVID-19 ah, mid ka mid ah waa haweeney 28 jira oo la deganayd qof hore xanuunka looga helay, halka qofka kale uu yahay gabar kalkaalisa oo ka shaqeysa isbitaalka Ipswich oo gabadhaas oo 30 jir ah. Madaxa caafimaadka gobolka Queensland Dr. John Wakefield ayaa sheegay tirada dadka xanuunka ka qaaday isbitaalkaasu hadda ay sii kordhayaan.
There are 5 staff now as part of that cluster in the Ipswich hospital. They all either
shan ka mid ah shaqaalaha ayaa isbitaalka ka qaaday ayuu yiri hadda xanuunka, ama mid la xariira ayuu yiri, ama qof ka qaaday gabar kalkaalisa oo hore xanuunka looga helay. Marka isbitaalka iyo dadka xanuunka laga helay xiriir toosa ayaa u dhexeeya ayuu yiri. Premierada gobolka New South Wales Gladys Berejiklian ayaa xaqiijisay in xafladaha dhammaadka iskuulka sanadkan iyo weliba qalinjabinta sanadka 2012 la qaban doono oo la ogol yahay inay dhacaan xafladahaasi. Tan ayaa imanaysa iyadoo gobolku diiwaan geliyey 4 kays oo cusub oo COVID-19 ah, mid ka mid ah ayaa ah qof dalka dibaddiisa ka soo laabtay oo hotel ku karantiilan, halka 3 kale ay yihiin shaqaale caafimaad oo lala xiriirinayo 2 isbitaal oo xanuunka hore uga dilaacay. Ms. Berejiklian ayaa sheegtay in maamulayaasha caafimaadku hadda ay la shaqeynayaan hay-adaha waxbarashada si ay ula yimaadaan baytari qorshayaal ammaana oo ku aadan COVID-19, iyadoo la filaya ayay tiri in qorshayaashaasi lagu dhawaaqo jimcada soo socota oo bisha September ay tahay 11. Iskuul kasta oo gobolka wuxuu awood u yeelanayaa, ayay tiri, inay xafladahooda qabtaan. Waxay u ogolaanayaan in xafladaha qalinjabinta ee sanadka 12-aad ay dhacaan. Ma noqonayaan dabcan kuwa la mida kuwii sannadihii hore, laakiin waxaan doonayaa, ayay tiri, in ardada sanadka 12-aad qoysaskooda iyo macalimiinta iyo iskuulka qaybihiisa kaleba ay ogaadaan inay awoodaan inay xafladahaas taariikhiga qabsadaan, ayna noqdo wax ardadu ay runtii niyadda ku sii hayaan inta ay ku jiraan imtixaanadooda. West Australiana waxaa laga helay hal kays oo coronavirus ah. Kayskan ayaa nin lixdameeyey jir ah oo hoteel ku karantiilan kana soo noqday dalka dibaddiisa. Gobolka West Australia hadda waxaa ka jira oo keliya 4 qof oo xanuunka qaba. Dhanka kalena, dowladda federaalka ayaa 1.7 bilyan oo dollar ku bixinaysa inay hesho tallaal kadib markii heshiis ay la gashay 2 shirkadood oo la rajaynayo inay tallaalka soo saaraan. Dowladda ayaa sheegtay in Australiaanku ay heli doonaan tallaalo lacag la'aana marka la gaaro sanadka soo socda haddii tijaabooyinka ay wadaan jaamacadaha Oxford iyo jaamacadda Queensland lagu guuleysto. Dowladda ayaa sheegtay in haddii shaqadan lagu guuleysto ay iibsan doonaan 33.8 milyan oo tallaal oo ay ka iibsan doonaan jaamacadda Oxford, halka 51 milyan kale ay ka iibsan doonaan jaamacadda Queensland ee dalkan Australia. Wasiirka caafimaadka Greg Hunt ayaa sheegay in Australia ay nasiib ku leedahay in heshiisyadaas ay la gaaraan shirkadahan ka mida kuwa ugu horeeya samaynta tallaalka COVID-19.
The best advice that we have, and it's not determined yet, is that there is likely to be multi-year protection. Nobody can say whether it will be...
Talada aanu haysana waxa weeye, inkastoo go'aan cad aan laga gaari karin inay u badan tahay in tallaalkanu uu qofka ku jiri karo dhowr sano markuu istallaalo, qofna hadda ma dhihi kara, ayuu yiri, inuu qofka noloshiisoo dhan ka difaacayo COVID-19. Laakiin mar aan weydiiyey, ayuu yiri, professorada hogaaminaya barnaamijyadan tallaalada lagu sameynayo oo aan weydiiyey in loo qaadan karo in tallaaladan ay yihiin kuwa sanad walba qofku ay tahay inuu isku duro iyo in kale, waxay ii sheegeen, ayuu yiri, inaysan hadda arintaas jawaab cad ka bixin karin, laakiin ay aaminsan yihiin inay u badan tahay in tallaalkaas marka qofku uu isku dhufto uu sanado markaasi difaac siin doono. xanuunka coronavirus oo ka dilaacay dalka India ayaa aad u sii kordhay hadda, iyadoo dalku uu dhaafay 4.2 milyan oo kays, taasoo sababtay inuu ka sii bato dalka Brazil, sidaasna uu ku noqdo dalka 2aad ee adduunka ugu kaysaska badan. Dalka India ayaa diiwaan geliyay 98,802 kays oo cusub, iyadoo markaasi India ah dalka xawliga ugu dheereeya uu ku socdo xanuunku ama kaysasku. Tirada dadka ugu dhintay COVID-19 dalka India ayaa marka loo barbardhigo dalalka kale hooseeyey, laakiin hadda 5 maalmood oo u dambeysay waxaa laga diiwaan geliyay in ka badan 1,000 qof oo u dhimatay xanuunka maalin walba. Maraykanka ayaa ah dalka ugu daran ee xanuunku uu ka dilaacay, iyadoo uu ku dhacay dad ka badan 6 milyan oo qof. Ra-iisul wasaaradda dalka New Zealand Jacinda Ardern ayaa ballan qaaday inay maalin cusub oo fasaxa ku dari doonto laga bilaabo 2022 haddii xisbigeeda Labour-ku uu ku guuleysto awoodda dowladda doorashada dhici doonta bisha soo socota. Winter Public Holiday loo bixiyo ayaa iman doona waqtiga loo dabaaldegayo sanadka cusub ee bulshada Mooriga la yiraahdo, sidoo kalena loo yaqaano Matariki, iyadoo markaasi la filayo in maalintaasi ay ku aado maalin Isniina ama Jimco. Mis tallaabadan Mis Ardern ayaa ah tii u dambeysay ee dowladeedu ay ku doonayso inay dhaqanka iyo taariikhda dadka Mooriga ay kala qayb dhigto dhaqanka iyo hiddaha guud ee dalka New Zealand. Cod aruurin la sameeyey ayaa muujinaysa in xisbiga Mis Ardern ee Labour-ku ay ku guuleysan doonaan doorashada, iyadoo markii hore doorashadan lagu talagalay in la qabto 17-ka bisha September, balse COVID-19 ka awgiis dib loo dhigay hal bil. saadaasha hawada berita oo talaada ah magaalada beed qayb ahaan daruur 20 degree adelaide waa sidoo kale iyo daruur 19 degree melbourne waxa uga roobaba iyo waliba dabaylo marka dambe qaadaya 20 degree sydneyna waa cadceed iyo 24 degree halka brisbane qayb ahaan ay daruurta iyo 23 degree warkeenimaanta intaas ku soo gabagabeynayna